It's just as I expected.
Señales sabico, lanzate lo pamolamo. Don bende, fumala ngasibothe. Wanishiya namabubone zikhiza zingafezekanga. Ezingafezekanga.
Jeez, ndiyesandwa sam lapho kandunga zaduma. Ngifisa ukwazi ukuthi abantwana usabakhumbula. Awunamahloni ohamba kumina uthi uyosebenza, kodwa manje ngibona mina engalibaya kusebenza. Ish, uma ngicabanga ngawe ngiphathe stress. Bese kujabula abadala phela ngithi ngizokushada, kodwa manje ngibona ngathi le phupho liyashabalala. Bayakhuluma undaba basegolweni zamanyala. Wahamba uthi uzobuya kodwa manje kuphela unyaka. Sengibona ngathi sisanda sesidlala umacashelana. Cause noma ngifaza manje wena usafoni. Manibona nimtshele ngisamkhumbula namanje. Ntombi enhle sithandwa sami, cela ubuye ngisakuthanda. Angithi nawe uyazi ukuthi sisenamaplani. Ntombi enhle sithandwa sami, cela ubuye ngisakuthanda. Angithi nawe uyazi ukuthi sisenamaplani.
Señales sabico, langithathela ubambo lami. Ntombi enhle, umalanga sibothe. Wanishiya namabubo nezifiso zingafezekanga.
Ish, zoloko ngihleli ethembeni. Nesithombe sakho baby yazi asisuka emqondweni. I remember those days usakha amanzi emfuleni. I remember those days usihleka kuvele lo mhlathi. Sengizima nanokulala manje ngithatha ihlwathi. I think about you every day sithandwa sami. Angani nawe uyazi ujikeleza ingqondo yami. Safunga sebancane sasokuhlukanisa ukufa. Uthando lwethu beli strong okudlula nelitshe. Ngisho mamgobhozi bahluleka ukuhlukanisa. Lokhu siwasibuka nothando lwethu luyakhula. Kazi ubunga yena lo muntu obethanda izinto. Manje usishintshile usuyangixaka ubhubhi sofly. Hamba juba abanye okuchutha phambili. Inhliziyo yami manje buka isigaya neyibozi. Sengizima nanokholo ukuthi wena usangithanda. Eish. Inhliziyo yami manje buka isigaya neyibozi. Sengizima nanokholo ukuthi wena usangithanda.
Señales sabico, langithathela ubambo lami. Ntombi enhle, umalanga sibothe. Wanishiya namabubo nezifiso zingafezekanga. Ezingafezekanga.
Thank you.